strong. Tunika mtoto maziwa kwa mdomo. Sema siko no more. Sunday best chapo, juicy na omo. Dani niko fresh so clean, niko no more. Nimelie sana for long, sana no more. When I was still young, hata bila ya meno. Wakatabiri vile sita imba nyimbo. Watu nisumu sigwa pepe kwenye mgongo. Chapa love. Na wimbo wangu kwenye mdomo kafadhili. Depending on my mama, uprising ni kama option. Hunger, suffer, pain, I was crying in rejection. Like, oh mama, ma, this life ni kama option. Yeah, Unajua life ni ngumu sana, lakini the power of God inatubeba. Slasher, you know. Yeah.